You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Biyaha dawladdu iibsatay asalkoodu waxa weeyaan wabigan weyn ee Australia ee la afar state mara ee Murray Darling Basin-ka la yiraahdo ayaa wuxuu soo wajahay biyo yaraan iyo muxuu ahaa biyo yaraantaasoo iyaduna keenaysa in waraabkii beeraha iyo dhulkii waraabin jiray iyo bay-aadaha wixii ku noolaa xayawaanaha shimbiro iyo kaluun iyo waxa iyagana ayaa fadhi karaysa. Marka ujeedadu waxaa weeye dawladdu in ay dawladdu systemkii Murray Darling Basin-kii wabigii ay biyo badan kusoo celiso, biyahaasoo laga yaabay inay dad gacantood ku jiraan oo meelo qaar ay dad ku seef garaysteen. Marka dawladdu waxay keentay nidaam ay dhahayso water buyback oo in biyaha dadka dibay uga iibsato systemkii loogu soo celiyo. Ujeedada marka hadda muranka siyaasiga ee meesha ka socda waxaa weeye wasiir hore nin la yiraahdo Barnaby Joyce oo wasiirkii biyaha dalka ahaa ayaa xilligii wasiirka ahaa wuxuu dib ugu soo iibsaday biyo lacag ilaa $80 million. Lacagtaas $80 million marka waxaa mushaakilkeedu noqday lacagta sanadkii ka horreeyay biyaha qiimahoodu waxay sanadkan uu isagu iibinaya ay ka badeen 150%. Badeecad joogtay lacag muxuu 40 million ba 80 million oo kala noqotay. Marka shaki bay keentay isbedelka xagga beeca ah ee biyaha ah waxaa kasii darnay markii la ogaaday in biyaha laga iibsaday kambani lala xiriirinayo nin siyaasi oo qoladan xisbigan Liberal National Party-da ah oo kambani uu leeyahay oo East waxaa la yidhaa East Australia waxaas in uu biyaha laga iibsaday kambanigaas. Haddana waxaa la ogaaday oo fadeexan sii xumeeyay in uu baarant kambanigiisu yahay ama kambaniga Carl Seelihi uu yahay kambani offshore safe haven ah oo wadanku Australia aysan ahayn oo British Island meelahaas Pacific dhexdeeda ah ku taala kambani laga leeyahay, which means in uu ka badbaadayo in canshuurtii transactionka uu ka badbaado. Marka waxaa la isku hayo waxaa weeye lacag uu leeyahay taxpayerkii Australia dadka canshuurta bixinaya oo 80 million oo aan loo aaba yeelin oo waxaana istaahilin lagu iibiyey, oo haddana waxaasi nin siyaasi ah oo saaxiibkii oo kale director ka ahaan jiray hay-addaas laga sii iibiyey, oo haddana marka aan canshuurtii dalka waxba kaga soo noqon oo transactionka lagala carabay oo la geeyey Cayman Island jasiira la yidhaahdo. Marka problemka biyahan iyo dooda siyaasadda ee ka socotay wuxuu ku xeeran yahay in la tuhmayo in biilka biyaha iibsashadu uusan ahayn mid dan loogu danaynayo environment-kii iyo bay-adii iyo system-kii biyaha lagu celiyo ee uu ku jiro commercial interest kale oo uu wax ka og yahay wasiirkii hore nin colleague-giisa ahoo isna xisbiga ahoo director hay-adda ku ahaana kambaniga badda uu wax ka lahaa oo director ahaa.
Waa gartay marka Barnaby Joyce dabcan su-aalaha laga weydiiyey iyo ra-iisul wasaaraha iyo isbahaysiga oo dhan maxay ku doodayaan, maxay isku difaacayaan?
Barnaby Joyce waraysi aada u dheer oo radio station la yeeshay wuxuu aada ugu celceliyey waxaan advice ka helnay the state government in Queensland oo state labour government Queensland oo nagula talisay in biyaha laga iibsado qoladaas. Marka maadaama uu labourku annaga xilligii naga horeeyeyna uun biyo iibsigu uu saas ahaa, muhiim waxay ahayd biyaha inaan iibsano. Marka waxaa aada loogu celceliyey, maxaad u fiirin weyday qiimaha biyaha aad ku iibsanayso inuu istaahilo, iyo cidda beneficiary-ga ah ee biyaha laga iibsanayo inuu jiro wax conflict of interest ah. Su-aalahaas oo dhanna uu iska dalfiyey, si bareera buu u diiday inuu si toosa uga jawaabo. Waxaa si toosa loo weydiiyey ma kula tahay in arrinkan lagu sameeyo baaritaan Royal Commission ah oo madax bannaan. Arrintan laftirkeeda wuxuu ku laablaabtay anigu backbencher baan ahay iyo nin baarlamaanka hadda raad leba miihiyo da maxaa iga galay haddii loo dirayo royal commission iyo wax noocaasa. Marka clearly waxaa ka muuqata in ay xisbiga liberal national partiga ah arrinkan uu ku keenay fadeexad ayna u baahnayn xilli lagu jiro doorasho dhexdeed.
Waxaa arrimaha isaguna warka ayaamahan aada ugu jira Clive Palmer oo runtii xayeysiino badan telefishinka iyo maalin walba agtaagan. Marka balan yar haddaad dul marto Clive Palmer cidda uu yahay intaana usoo noqon waxa wararka ugu jira wiigagan.
Clive Palmer walaale waa nin tijaar ah oo lacag badan haysta oo Australiana kanbani mineralogy la yiraahdo iyo in resource sectorka Australia nin aad dadka ugu maarkin oo lacagta badan wey. Marka waana nin outspoken oo flamboyant oo aan ku ekaanin inuu ganacsiga ay lacagta sameeyey muddo dhowr jeer ah siyaasadda isku dadayay marna sooba galay ma garan. Clive Palmer xisbi wuxuu sameystay United Australia Party uu bixiyey slogankiisuna wuxuu u ekaaday kii ninka kale bilyoneerka ee Donald Trump wada ee Maraykanka umalaysa inuu fikrad ka qaatay. Wuxuu aada u sameeyey xayeysiin lacago aada u badan malaayiin dollar oo xayeysiina electionka oon la soo dhawaanin oo uu ku bixinayo inuu xisbigiisa xayeysiiyo. Xisbigiisa wuxuu rabaa inuu ka istaajiyo kuraas dalka oo dhan ah. Marka ilaa hadda waxaa la aaminsan yahay opinion polisku between five to fourteen percent markino odah inuu helayo national markino vote-ka. Arrinkaas marka waa significant haddii ay run noqoto. Sababtaas waa sababta marka Liberal Party-gu uu rabo preference bill inuu la sameeyo xisbiga maadaama ayna la sameynaynin One Nation oo hadda meeshii One Nation ay ka baxday arrinteedii. Arrinka waa kii aan ka hadalnay maalinta hore ku saabsanayd National Rifles Association xiriirka ay la yeelatay Bowling Anthony waa maadaama ay si bareer u dhaheen preference ma siinayno One Nation mana ka qaadanayno iyagana laasti baan geynaynaa ma istaagi karaan xilligan sida opinion poll-ku ay sheegayaan xisbigan Liberal National Party kaligood haddayna san preference deal ka helin minor parties. Sababtaasay Clive Palmer u aadeen laakiin arrinkaasi ma aha arrin coalitionka oo dhan uu hadda muxuu ahaali isaga yahay
heshiiskaas ay rabaan inay la gaaraan. Clive Palmer qaar ka mid a xisbiga ka tirsan baa uga digay saaka
ahay waxaa si bareer ah uga digay weliba Colin Barnett inay dhahaan oo Western Australia Premier ahaan jiray oo si bareer ah u yiri preference bill lala sameeyo Clive Palmer wuxuu u xun yahay xiriir ganacsi iyo mid siyaasadeed oo ka dhexayn kara waddanka Australia iyo China. Sababtu saa u yirina wuxuu ku celaynayaa ninka la yiraahdo Clive Palmer ayaa hadda ka hor wuxuu heshiis ganacsi dhex maray isaga iyo kambani dowladda shiinuhu ay leedahay oo Citic la yiraahdo. Intii kambanigaasi dhiilkoodii soodayna maxkamad buu geeyey oo aad bay maarkin oo xoogaa uga murugtay arrintoodu ilaa dowladda Chinese-ku ay u aragtay Clive Palmer inuu yahay nin trouble maker oo reckless oo aan waxba lala sameyn karin. Marka wuxuu ka xisaabsan yahay waddanka China Clive Palmer influence xun iyo nin xun oo aan lala ganacsan karin. Marka waxay ka baqanayaa Colin Barnett inuu ninkaas Clive Palmer ahi uu intuu preference bill la sameeyo Liberal Party-gu uu kuraas ka helo vote-kooda dartood baarlamaanka kabacdina uu helo a position of influence in the parliament iyo governance iyo dalka. Arrinkaas marka wuxuu dhaawacayaa buu leeyahay hadday China ka aragto baarlamaanka Australia iyo dowladda Australia inuu influence ku leeyahay Clive Palmer xiriirka labada dal wuu xumaanayaa. Saasuu ku celay buu leeyahay sida isaga laftirkiisuba uu hadda uga protesti garaynayo haddaynu raadinaynay in preference bill-ka aan la sameyno uu xoogaa inoo kordhiyo codadkeeni waxaa laga yaabaa buu leeyahay dad badan oo Australian oo rationality inay sababta preference bill-ka aan la sameyno dartii inooga tagaa. marka wuxuu leeyahy nimaynaan ogeyn effectiga rasmiga ah inugu yeelan doono why risk in lala sameeyo corruption sidee.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.